shamu pano ulila. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. They think wangala kufana matila. Mazima nawe tunula. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. They think wangala kufana matila. Baby, nawe tunula. Umukwano gweni na tegukoma. Leka tuwefe mumpewo. Sembelika uti yungwe umula. Baby, nawe bilabe. Njuba numwe sibili musanyu. Lwakumba febabili. Tubibilela mputeli vya naku. Njagala na mutima. Wadendi mwavu siri na chikumi. Zikiliza ngochimanyi. Nisula musubiteli na kapiro. Besha mupano ulila. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. They think wangala kufana matila. Mazima nawe tunula. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. They think wangala kufana matila. Baby, sala watu chabie. Homu kwa nangweni na baby si wendo. Leka tuwe yuka kuchalo. Koyitane nushu homu kwa no yense.
I'm really into you. Omo kwa no mojuvu. Ye kwa su de talu. Baby, baby, bumbubu. I'm really into you. Omo kwa no mojuvu. Ye kwa su de talu. Omo kwa no chifuru.
Besha mo kwa no ulila. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. Baby, kwangala kufana matila. Mazima nawe tunula. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. Baby, kwangala kufana matila. Shamu pano ulila. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. Baby, kwangala kufana matila. Mazima nawe tunula. I'm gonna love you, my darling. Tega matungo tunula. Baby, kwangala kufana matila.